yena motemananga etondi makambo peleo etondi basusi etondi milelo na yebite na betela nani na yebite na lelela nani Sonia Bato, Balobi Obomba Kaba Sekele, Kolonga Ipenaye, Naba Sekele Bele, Papa E Akana Lue, Topeta Nanuli, Solo Amotema, Naleli Pe Mingyo, Nanyokoni Mwa Mingyo, Natale Lanani Soki Ote, Napete Lanani Soki espérer.